mbavu za niza giza. Chini chini wanapanga kukuumiza. Hawawezi shindana na Ebeneza. Maombi za nyumbani zinaniweka. Hawezi dim, mwangaza wangu hawezi dim. Najiamini, kila siku najiamini. Hawanioni, niko on my time. Upepo wa bahari na utamu wa my tie. Wakuenda, misijali wataenda. Wakunipenda, najua watanipenda. Aliyejuu, huyo ndiye na impress na nitazidi kutesa. Ilishaandikwa, nani anaweza kuipinga? Hakuna anayeweza futa jina. Mungu pekee ndiye kusema. Iliandikwa,
ilishaandikwa.
Najua nimeshinda vita. Member wanake di keep it a hundred. Sai ya keep it a meter. Ona mboka imejipa. Ngori nazo zikidifa. I know I got my bro on speed dial. I'm a VP Kita. Nowadays nasipata baraka. Daily nkana zi order kwa eBay. I reside in Kana and milk ni abandoned. And I never run out of D-Bray. In the wilderness I was never alone. Nikipigo vumbi ya kite. Now 10 years later I'm on my throne. Kichele ina flow kama Revay. Nana bishana na mustai. Background imetoka ni hostile. But I held my head up high despite that. Juli jua goda ko close by. And I won't lie. Man, I met some people whose intention was to break my soul. But at no point I said I would give up on my dreams and goals. And you can do the same. You can make it through the pain. Ilishaandikwa brother, binadamu hawezi change. So no matter the situation you're going through, keep your head up homie, this song is dedicated to you.
Ilishaandikwa, ilishaandikwa.
Kitari na leta dawa nikiwonjesha kiasi ni tamu sana. Utamu wa sharubati hawezi kana. Naifanyanga tofauti siyo majini. Jijini ya kukaliki.